Abasore banga maso uretse ko atabizi irebye muri iminsi mibi tugezemo
Aungazi adukoresha mungeso zembi
Kandi
Nijururi baridu keneye
Imbaraga z'abasore Nizo gikundiro cyabo
Imbaraga z'abasore Nizo gikundiro cyabo
Wenda natwe turi mu mugabane wabate
Rera
imbuto tubarizwa twese
Imbaraga z'abasore Nizo gikundiro cyabo
Imbaraga z'abasore Nizo gikundiro cyabo Sore twite kumiburo duhabwa nitudakore shimbaraga zacuza gisore
Rusofero azazikoreshereza kugi
Rango
Abo nabo bazarimburanwa
Imbaraga z'abasore Nizo gikundiro cyabo
Imbaraga z'abasore Nizo gikundiro cyabo
Abami isi ndetse no mu ijuru Nizo gikundiro cyabo
Abami isi ndetse no mu ijuru Nizo gikundiro cyabo Isi ishaka kubakoresha mu iterambere iyo Nijuru ribari bakeneye ngo bama maze umucyo ubwiza